ndani achambuza ntio imbye kuchi olirwe mpaka uli mwangu wanga kobambye okuja siri kiranga nsenene maneti sebo bakabwa mwe owe bango koli chigeza kono umba tato mumwa nga posino kwebiko kwene nyamu kankombe mchekobe chetunguru chiwomerera tobita byantana ntana nze ndike miwanzi kugantala akakanja kondisa gwe bufumbo bwalema enyanja okulala tukitegeeza nti ne muyogonya zadduseemu wekasusa nnyama yinja olikubye mu njuki leero gwe mwanyinaze n'ekyova ntabaala kiki teri mufaaga babulamu engeri gyewagobwa mu ddya wasongola omumwa omanyi ojja kubojja n'ebitabojwa baawe yafooma ntaalidde waggwe namwandu agabula eddagala ewange okko ebigenda bubi naye twabula tuleke mulimu ki omutali holide tukusaba tuwummuzeemu wabula tulekere ennamba y'essimu tulikwetaaga tukubeko zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattule osajja mbutansaana tetulima lusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo ow'omutima gwekigwa musiima yebwomulaba ng'onsibiriza zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattule osajja mbutansaana tetulima lusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima gwekigwa musiima yebwomulaba ng'onsibiriza otandika ng'asaaga kkumba ojjanyawo okufuuka obuzibu osooka nakujweteka mu ndabye n'omukazi azaala ggumba mbu kijja kiti obwana obubiri mu myaka ekkumi beddewu byenna obubenga bubwo obwo obutakufaanana ate n'ekikazi ky'olina ekigere kya kisiraani emirundi esatu ng'ova okukola wano ogwa mu babbi bameka b'oyamba n'obawola lupiiya ne bataziza weweesibye ku kikazi ky'ekisiraani singa newooli osukkawo okikinika n'oyita w'amaka n'ogalunga obulukumi wadiba mufumbo kati ate jjo otutendeke kataba ani yakuwandiika okuwabula amaka gange ogayaala mufumbo naye olineera kyewayiikirizayo mulungi mwatabula kamugo naawe mukujjamu embuto walimo omwana w'omwagalidde weebisse busaasaana ye mukyala wange gw'olangira obubikunze naawe yafumbirwani y'omulungi ofumbawa yataasuubulwa kyajja kitya t'okugenda nga weetembeeya zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattu w'osajja mbutansaana tetulima lusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo omutima gwekigwa musiima yebwomulaba ng'onsibiriza zaayo obutwabwo viira ku kyana kyattu w'osajja mbutansaana tetulima lusu naddookooli okukakasa kyenkugamba eno tuli baganda na mmengo ow'omutima gwekigwa musiima yebwomulaba ng'onsibiriza amatugo nsaba ogalagire obutageza kuwuliriza ŋŋambo buliro mulunda emirembe makaana bagiyekera tomoni amufunyemu obutakkanya mulwana ennyo bwemalirangawo mwannyina walemu obufumbo bukyokka n'ojja okututaataaganya otutamizza n'olugambo n'okusojja nga shuga wange osiibuulaba enfumba embyera awaate ebikutabirekako kiggwe yawaatanga n'omala kate ekyagobya kimufumbo mbwayambala gomesi n'atanyuma bw'atyo nabanga ali mu ssanda wabula ontuuse wala nsuubira ky'ombuzaayo kungobana mu kika kanteeka etteeka oyo gwe linaanyiga bamisaaliddwa akajanja k'abannyinaffe nze temudda wange kuwabula obujja kundaba weroka mu by'otasiimye beera atabirabe ebikulema obbigumiikiriza nsuubira gye wavuddeeyo ojjukirayo ate kasirwa oŋŋamba otyambu onsaba ontendeka okwogera kiringa oba muzibe wakulengeze rifevu na ira oliferi ya mufumbo na magezi gotu wakata bufumbo yiru wachitoke wanodeji wafumu wange mbwa banyi na femusa na mukendeze kurusidiki oru musukau kengaje mufumbi rote tujanga yokujerega baba mwe awangalo wa mutoku vale sindi nebi ebi komo zayo mutuavu vira kuchana chatuwa wasa jambu.